mwaramutse neza dususuruke Facebook yacu ni VOA radio yacu tumwitegure Timote yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati ndasaba indirimbo tugira urukundo ya Ambassadors of Christ tumwitegu ngiyi tugira urukundo
Okay.
ijwi rya Amerika dususuruke. Shuti zacu dususuruke zose muzisange ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro umuziki. Adresse yacu ni radioyacu@gmail.com naho Facebook ni VOA Radio Yacu. Ohereza rero nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagara rwose ususurukane n'abawe.
Nitwa Hakizimana Efron, ndi mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza mu Bushenyi. Intashyo ya mbere ku mukunzi wanjye witwa Uwimana Diane. Intashyo ya kabiri ni umusore cyangwa se umugabo mukuru wanjye witwa Uwingiyimana Jerome, ngo turaturanye. Intashyo ya gatatu ni umuhungu mbere se wabo witwa Janvier. Intashyo ya gatatu umuhungu witwa Samuel uri i Burundi, ariko sinzi agace aherereyemo. Nawe ndamusuhuje n'umudama we witwa Ngabire Sara. Ndatashya nanone umuhungu mukuru wanjye umwasa wacu witwa Noa ari muri Mozambique. Ndasuhuza mukuru wanjye witwa Niyoshuti ari n'umumutari Kigali. Ndasuhuza undi mukuru wanjye witwa Sabimana atwara bino bimashini bihinga. Ndasuhuza marume wanjye witwa Karikwijwi. Ndasuhuza marume wanjye wundi witwa Ndamage. Umuhungu witwa Manuel nawe ndamusuhuje. Noneho hari undi witwa niyo yita Egide aharutse kwimariya kuri 2007/7 na mugenzi we wimariye ku 9/7 witwa Masengesho. Obusoro yose nayo nabura nayifuriza ibihe byiza. Abari kunyumva ndazi ko Ijwi rya Amerika idutumikira iyo twayitumye, n'abanyamakuru ba Radio rya Amerika by'umwihariko Thomas Kamirind. Noneho ndasuza mama nawe sinamwibagirwa, na papa nawe bagendane, ndetse na mushiki wanjye witwa Mutesi na n'undi witwa Charlotte, ndetse umuturanyi abaturanyi banjye banzi ku izina Efron, abanyonzi tunyonga na buriya nabo, abamotari nabo, abogoshi nabo, harimo n'uwunyogosha witwa Jamari. Nyanza yose ndayashuhuje. Abayobozi baba b'umurenge nabo ndabashuhuje. Indirimbo mbatuye yitwa Heart Attack ya Teresa.
Hakizimana Efron, ugire ibihe byiza.
Heart attack. Ooh, and it's killing me. and it hurts. Cause I wanna leave, and you wanna leave. But the love keeps us together.
And if I lose you, I'm afraid I would lose who I gave my love to. That's the reason I stay around, even though I'm
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com. Munezero Patrick yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati ndabasuhuza abavandimwe. Muneze natwe turagushuje cyane rwose. Urakomeza rero uti nitwa Prophet Patrick ku mazina y'ubuhanzi. Ndi umuhanzi nyarwanda ariko mba muri Uganda. Ndirimba ikinyarwanda nkavanga n'igiswahili. Indirimbo zanje ntizivuzwa hano muri Uganda ahari bitewe n'ururimi batumva. Nifuza ko mwamfasha nanjye indirimbo zanje zikaba zavuzwa aho iwacu. Muzaba mukoze. Munezero urakoze cyane. Ngushimiye icyizere udufitiye kandi ngushimiye n'indirimbo uduhaye. Yego ntabwo tubwiye uko yitwa ariko abanywanyi b'ijwi rya Amerika nyibagejejeho. Ubwo rero ohereza n'izindi uzinyuze kuri email radio yacu @gmail.com tuzajya rwose tuzihitisha abanyarwanda ndetse n'abarundi bazumve bo bumva ururimi uririmbamo. Komera rero.
Yaman brother. Brother. Prophet Patrick. The real hero. Yeah. Yeah.
Ganze ni we have it ukimbere ya wali esa cyane nanyukanye nari mi heje ari kima ni bibonye inkura kucaku maisha ya dunia ni bara maisha ya mjini ni bara ubuzima bwanze ni we have it ukimbere ya wali esa cyane nanyukanye nari mi heje ari kima ni bibonye inkura kucaku
Jihena hisa mwondo wa muziki Endana na muzika Kukira nguwa nyinzika Zuzi mawiki basi umutima wanze Haya manu muzima ni janze Nabatu ya maetaje bari kanze barakora Hakugira nangenza Migwe nisi nasisa mateka kwisi Nandisi imba Haka puye kaba sita kaba zata kuwa musi Nimara kukera yo Hehe na henisi Haya manu maisha ni danger brother. Ya manu abantu babi imitima mibi ishari ribi ubugome bubi satane mubi wayashatse kumpa imana nziza yaretse nkabaho umunara kwanga kwa kweri ntacyo mupfa akugire firiye abandi bamugirayo acha unafiki acha kudanganya eti dunia mbaya haija kuwa mbaya ninyi ndiyo wabaya mimi siyo mzura lakini najaribu unajiita bro kwa kweli haujue sema siyo mzuru nipote kwenye nipo ukiendelea jamani utaumia brana. Maisha ya dunia ni bara.
maisha ya dunia ni bala, maisha ya mjini ni bala. Baraka bro, bro, on the beat.
Joy, Ijwi rya Amerika turasusuruka. Adresse radio yacu @gmail.com. Niyonzima Claude yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati muraho. Niyonzima we yego turaho, nawe sumeze neza. Uragira uti ndi muri commune Bugabira, intara ya Kirundo, ni mu Burundi rero, umutumba wa Kiri. Mume indirimbo uri hehe ya Musafiri. Niyonzima we ngiye rwose uri hehe. Ijwi rya Amerika, ikiganiro dususuruke ni buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Adresse ni radioyacu@gmail.com. Ndereyimana Aaron yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio Yacu ati mwaramutse Thomas Kamirindi. Ndereyimana we yego naramutse nawe samakuru yawe. Urakomeza rero uti ndi mu mujyi wa Kigali mu Rwanda mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gahanga. Ndasaba indirimbo yitwa Urarunyambitse ya Jean-Paul Samputu. Ndereyimana ngiyi Urarunyambitse. Kandi ndagushimiye cyane ndetse namwe mwese nshuti mwese uko mungana murakoze rwose. Mugire wikendi nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Yeah. azaje gusakome buke runaka za rwanda rw'abakinsi azaza rwanda z'abantu